Exodus 5, verse 1. Ngasemuva oMose no-Aaron bahafika bathi kuFaro. Usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, bavumela abantu kwami ukuba bahambe, bangenzele umkhosi ehlane. Verse 2. Wathi uFaro, ngubani uJehova ukuba ngilalele izwi lakhe ngimyeke u-Israyeli ukuba ahambe na? Angimazi uJehova, futhi angikumvumela u-Israyeli ukuba ahambe. Verse 3. Base bethi, uNkulunkulu wamaHebheru uhlangane nathi, ake sihambe ibanga lezinsuku ezintathu siyehlane, sihlabele uJehova uNkulunkulu wethu, funa asehlele ngesifo nangenkemba. Verse 4. Inkosi yaseGibhithe yathi kubo, nibakhumulelana abantu emithwaleni yabo nina Mose no-Aaron na, hambani emsebenzini yenu. Verse 5. UFaro wathi, bheka abantu sebebaningi ezweni nokho, niyabaphumuza emthwaleni yabo. Verse 6. Ngalokho lolu suku uFaro wayala abaphathi babantu nezinduna zabo wathi. Verse 7. Aniyukubanika abantu utshani bokwenza izitini njengaphambili, mabahambe bazibuthele utshani. Verse 8. Kepha isilinganiso sezitini kade bezenza, bamiseleni sona ingasinciphisi ngokuba bayenqena, ngalokho bayakhala bathi, masihambe sihlabele uNkulunkulu wethu. Verse 9. Mayenziwe ibe nzima imisebenzi phezu kwabantu bayisebenze, banganakekeli amazwi okukhohlisa. Verse 10. Baphuma-ke abaphathi babantu nezinduna zabo bakhuluma kubantu bathi, uFaro usho uthi, akasayi kuninika utshani. Verse 11. Hambani yena izifunele utshani lapho ningabuthola khona ngokuba imisebenzi yenu ayikuncishiswa ngalutho. Verse 12. Baze behlaza abantu ezweni lonke laseGibhithe ukuyobutha izinhlanga zibe yibona tshani babo. Verse 13. Abaphathi babaqhuba bathi, qedani imisebenzi yenu imisebenzi yemihla ngemihla njengasezinsukwini kusekhona utshani. Verse 14. Izinduna zabantwana ba-Israyeli abazibeke phezu kwabo abaphathi bakaFaro zashaywa, zabuzwa ukuthi, aniqedanga ngani umsebenzi wenu izolo nanamuhla ukubumba izitini njengaphambili na? Verse 15. Zase zifika izinduna zabantwana ba-Israyeli zakhala kuFaro zathi, uziphathelani izinceku zakho kanje na? Verse 16. Izinceku zakho aziphiwanga tshani, nokho bathi kithi, bumbani izitini futhi, bheka izinceku zakho ziyashaywa, kepha icala likubantu bakho. Verse 17. Kepha wathi, yinina nenqena, yebo nenqena ngalokho nithi, ake sihambe sihlabele uJehova. Verse 18. Ngalokho, hambani nisebenze ukuba aniyukuphiwa utshani, kepha isilinganiso sezitini ndiyakusiqeda. Verse 19. Izinduna zabantwana ba-Israyeli zabona ukuthi basekuhluphekeni lapho kuthiwa aniyunciphisa izitini zenu esilinganisweni semihla ngemihla. Verse 20. Zahlangana noMose no-Aaron ababemkhona ukuzihlangabeza zisaphuma kuFaro. Verse 21. Zathi kubo, uJehova makanibheke ahluleke ngokuba nilenzile iphunga lethu linuke kabe emehlweni kaFaro nasemehlweni ezinceku zakhe, nibeke inkemba esandleni sabo ukuba basibulale. Verse 22. UMose wayesebuyela kuJehova wathi, Nkosi, wenzeleni okubi kulaba bantu na? Ungithumelani mina na? Verse 23. Selo ungafika kuFaro ukukhuluma egameni lakho, ubaphethe kabi labantu, nawe ubophulanga nakanci abantu bakho.